yimɓeele gabbo makko e kedde leydi ndi holti wiide ana hani dabareji sakkade kawar muɗum huncane hoore e hakkillaji woɓɓe kay joddi golloɓeɓe ɓeyde
sa yoɓotake fa gasa tan wajibi dañan ko koƴuɗa ñalawma hande o jamande ana hani jangguinede homo fuu hokke jonde muɗum ƴeewe le cuuɗi laamorɗe mawɗi ɗe laamiɓe tonɓe kaybe sanne hay be duɗoɓe gattata kalisiji ɗi kamɓe yimɓele yoɓoɓe fadi ɓe ɓattidiro wakkati fuu ɗum yoɓudi ɗum de beeme ande ɗe ɗum yo dabare goto
non
andanɓe neɗɗa ko holti wiide nesuji amen ɗi ne mbawi jaadi lasade sababu hadde yoguyrugo bongal muɗɗo keɗɗana ko wii fo jetta jugura
yurkuyurku yo wona laamu koɓɓe tan fimo wala e laamu a tawanan nambo ñalawma hande o ɗo jatuni attabiyaji jamare nde ɗo waɗi so kanko hoorejo leydi ndi o wakkandemo fewtano ɓiɓɓe leydi ndi o wi jamare nde tinno wirfito no wurno arande no kono ayiɗi banggal ndimako e haalde gonga fa yetto rewde konngol muɗum miɗo mila noon tan watta soko dartete ko
heɓecomuni ɓe fina tawa ɗum ɗon tawa ɓe holti wiide guyka pene joote eko nande muɗum yo taguji bunɗi hakkude yimɓe keɗɗana jammoussa koulibaly tahiro joɗiɗo sego
nafora karta bahir
arande fa jatteɗa le nokku ɗo gonɗa waji sina taw ya neɗɗo dimo ndewowo konngol muɗum gollowo ɗum waɗi arande so neɗɗo golli ko yaguini yoppan nokku o foof saabi de sa yoppay a latto neɗɗo nefeteɗo le oɗo nokku ɗum jokkititto sukaɓe maɗa du ɗum waɗi arande so jamande ana yagiro wadde ko hersini mo jiiɗa fo gollam fa kuɓɓu muɗum toɓa so ñama
ele alqurana karim e kañi bible o jumiraɗo o daaliki aslam en ɓe guyka jawdi furba noon wajiki yimɓe dinaji bangal muɗum keɗɗanna almami alassane modibo ba e abbé jacques damoube
la corruption est décrié par allah
laɓɗo yamiri jamare nde yo wadde potal keriyanta ko fati waɗe noon watta so jaam e deƴere waɗa hakkude jamare nde ɗum waɗa so mine miɗen mbajo miɗen mbi yimɓele ɓe tinno laato yimɓele laaɓuɓe fati gatta juuɗe muɗum e yurko yurko foof fii sa yi goɗɗo ana waɗa fati kira ɗum so enka wala hen tan
pelle kewɗe ne gaɗa e madaraji haɓɓo jiɓu jawdi limalli jogaɓe ardiɓe ɓeɗo pelle haalnan en walti wiide ɗum foof e tawede ko golla ko lataki mere ahmed sigu diallo yo goto ɓeɗo haalnan en
wattu jono yimɓele ɓe puɗɗi hulde seeɗa saabu de arande sa laatiki laamunke mawɗo tan attan wujjude jawdi suudu baba a yagata ko a hirsirta ɗum wattu jono jamande fuɗɗi hulde fuɗɗi heɓude hakkillaji miɗo mila le ko warta ko yurko yurko wa haɓede e leydi mali ndi
cefiɓe foof dardi laamu o jukkude fa nawa kalamo juuɗema nanga e le guyka jawdi furoba ɓe mbihi ɗum yo imadaraji fammingol ɓeyɗa humtinede hoore hunde nde jeeyi wuuro foof nantinoɓe kabaruji e wimaɓe